Niko kwa crib, ukitaka leo neza pitia. Let me know what you want to eat, ndakupikia.
Niko kwa jam na kam, lazima nitapitia. Cause I'm in the mood na, niko na nja pia.
Takupa buffet chakula tosha, kile unataka huwezi kosa. Smoky pasua na samosa, kula ushibe ongeza sosa.
Wala inakuja, I want that. You got me in the mood and I like that. Already on my way to you faster. So najua sifa zangu mimi rasta.
Can I see you tonight? All I need is your love. Can I see you tonight?
Tuonane leo siku.
Tupatane leo siku.
Tuonane leo siku. Mina wewe leo siku. Oh mama, traffic imeshika, lakini jua ni lazima nitafika, yeah. Kabla ifike saa sita, tutakuwa tukikado na wewe. Injeve, injeve, inanitesa sana. Na kuna venye, nakudai sana.
Haina noma na kuchill, harakisha nishatuma pini. Niko hapa Netflix and chill, na kuchill nikikata gin. Na tumepanga, tumepanga kuonana sana. Nataka, nataka kukuona sana.
Can I see you tonight?
See you tonight.
All I need is your love. Can I see you tonight? Can I see you tonight?
Tonight.
All I need is your love. Can I see you tonight?
Tuonane leo siku.
Tupatane leo siku.
Tuonane leo siku.